Mrembo, njoo tujenge malengo, ni kupati hadi pia na zangu maupendo. Ni wewe nitakupa tu yangu maupendo. Mtoto malaika, macho yake yakinitizama, ni kama ananiita, ni kama ananiita. Hey, nikimkuta mtu naye, the next thing itanguka tu vita. Vita. Niko hapa na angusha hizi vina, sio kwamba heti muna nifikiria kwa ubaya, lakini huyu wa sasa kwangu mimi ninaona nimefika. Vita itahanguka kwa wale munaotafuta. Mimi huyu wa sasa sitaki maneno zaidi, ila maelezo ushayapata. Nimefika, sijaona mwingine zaidi ya yeye. She's caring, she's loving, she's obedient, she does all to me. I love her, she loves me. Kama siyo yeye, nitachagua nani? Nani? Nampenda, ananipenda. Tunapendana, nampea, ananipea. Tunapeana, nampenda, ananipenda. Tunapendana, nampea, ananipea. Tunapeana, mapenzi kama hakupendi, hakuna mapenzi. Mapenzi, mapenzi siyo kufosi, hakuna mapenzi. Hakupendi, hajakwambia neno I love you, hajawahi kukupatia hata pia busu. Ha, huyo hapo huna chako, bao sio lako, hapo ujue unachezwa. Hapo huna kitu, huna say, hata hakuonei huruma. Amekuja kukwambia baby I love you kwa maneno ya mdomo, lakini matendo hakuna. Mapenzi ya namna hiyo mimi siamini hata kidogo. Ati baby you love me, you love me with the words of the mouth, hayo mimi siyataki. Lakini huyu wa sasa naona kweli nimefika. Nampenda, ananipenda, tunapendana, pendana. Nampea, ananipea, tunapeana, peana.